Watazina mu butuufu gwani tewebuuza ekwani abaddewo mwaka ku mwaka balabala kiri gye wayitamu n'otafa emisanvu n'ogiyitemu era n'osala abakulemesa ne balemwa ne basalwa ne basalwa kyenva nezinina munene ddala embeera y'obulamu bwe kyeweeba kyenva neziniramu ne polisi tenzijja wano kuba kiri mu mateeka okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba musimba ne mbukiika okumanya gw'okukyonyala kukujjayo ne mukamoli okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba okumanya gw'okukyonyala kukujjayo ne mukamoli kati manya omukwano gwatutonderwa mukama katonda bwe yasala wadamu abire ne kaawa manya ky'obulamu kyaffe tobuzanyisa tobugalabanja okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba musimba ne mbukiika okumanya gw'okukyonya kukujjayo ne mukamoli okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba okumanya gw'okukyonya kukujjayo ne mukamoli watazina mu butuufu gwani tewebuuza ekwani abaddewo mwaka ku mwaka balabala kiri gye wayitamu n'otafa emisanvu n'ogiyitemu era n'osala abakulemesa ne balemwa ne basala basala kyenva nezinina munene ddala embeera y'obulamu bwe kyeweeba wisiki namuleka buli namunywa nga tagala naye abamu munaga eddagala era ku kiri mu mateeka okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba musimba ne mbukiika okumanya gw'okukyonya kukujjayo ne mukamoli okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba okumanya gw'okukyonya kukujjayo ne mukamoli jawo butalabani ndi munene toleta mizani dabayo jawo butalabani olyusa roni rinde saboda manyogezagabali doaxi matabalabe okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba okumanya gw'okukyonya kukujjayo ne mukamoli